collectif des groupements et associations noye djekuliye kademe nyasi Ibrahim Boubacar Keïta ka candidature ma 2018 konana na ya ka lancement ke en fait Tombouctou sibir dongu la fin ni djekulu ni sigira Bamako mas kalo temene association ni groupement ke ma fani bi saba de jera kanin collectif sigi 5 ans Youssouf Kassako collectif porte parole do ambala me
onye jere djekuluye nagalu ko association ani groupement mama ko ko jabana kunti ibra bokra ke ta tablo kadiye ani belajile ngwele ka belajile fragwanga anga ke anga nyon so kulu kule kuno nama ya belajile ko ko ibeka akaka anga fragwanga
ni demi san je kulu nu fragwanga lancement barula ya Tombouctou uya yira ko jamana kunti no Ibrahim Boubacar Keïta aya bar chaman de boloda ola aya chaman ke fana anga finituguye uka barjo kase katanya Youssouf Kassako
aye santi ba chaman chama ayo dayle ala ka dan folo anga filintugu ulu ladunina shara ke sekrengara nin tara filintugu ladunin kama musala min be katta ula umadu go mogshila anga filintugu be tugu yam mina biyanu be tugu mina kunu bere gele nyabe ala mino be kasta filintugu ka tabulu ka condition be kayele
no bore yan collective maw ya yirafana santie bawde jora jamana yoro chamanna Youssouf Kassako
jamana kuntigi abenani gele yae nga santie ba chamon dale inapo kayi pomflana baro damena kayini sajula che gudron dali damena kay kulukuruni bumako che gudron dal damena kayo pon baro besena bara chaman gemna kuji damena anya siga jatimene sanduru kasuru ina fakaja ibe kay min damena ange sanduru reddi ama ake uludo lase ake chaman ga udola
demison kabara ko fana an hakili bala Ibrahim Boubacar Keïta ye laiduta kabara ba kemafla daire jenuma anye collectif maw nyiniga wala Youssouf Kassako porte parole du collectif
Military bora ka kuma hala mame jamana kuti ka ulaidu la bara ba ka mefla atotra mingi atateme ba bi ko ntoka e ministry laidu ta sani nin kalo salite o be boucler jamana kuti ki kuma ka mi fo abeke abetime
Tombouctou association chairman kumbi kenaka uyu kandi collectif ma lancement ko fe atoye ka bureau regional sigi 5 ans Ibrahim Boubacar Keïta ka seka manda kura soro ko de collectif la nyini ye Abdoulaye Traoré Tombouctou ka lasse VOA Afrique Bambarama